yerekeye ikintu cya mbere nyine ngaya nuko mu byagiye bisohoka mu binyamakuru antrotro muri kiriya kinyamakuru nka Rakuruwa no mu kinyamakuru mu Rofigaro bavugaga yuko ngo yabaye kadogo apastor dadi FPA. Ibyo rero nibyo mpakana, ntabwo yigeze ajya muri parumire za apastor dadi FPA. Hanyuma noneho cyane ikintu cyari kimpangayikishije nuko muri biriya binyamakuru bavuga yuko ngo ise wa abayisenga ngo yaba yaraciriwe imanza na gacaca ngo bikamuhamya ibintu bya jenoside. Ibyo rero nibyo nahakanaga. Ikindi ni uko bavuga ngo hari sononkre, icyo kintu rwose nicyo ahari cyanatumye kuko hakomezwaga kuvuga byinshi, yenda nkavuga nti soso de la konta, kuko nabonye bashaka gukomeza kuvuga ngo hari sononkre ngo wakatiwe igihano cya burundu mu Rwanda ngo uburimo gupirija saa tene mu Rwanda ngo kubera ibintu bya jenoside.
Mugahamya ko nguwo atigeze abaho
aho ngaho? Ntabwo yigeze abaho kuko nyine ntuza muri iyo komunike, nicyo gituma muri komunike nyine mvuga lesoncre paterineri, nkavuga amazina yabo, nkavuga n'aho bari ubu ngubu. Lesoncre materineri nabo nkavuga baribo, kandi nkerekana ko bapfuye. Ubwo nta handi hantu mbona bavana sookre wumva.
Ariko muravuga ko nubwo bwose atabaye kadogo yabaye umupolisi mu ngabo z'u Rwanda.
Ibyo ngibyo ndabivuga nyine mvuga yuko ajya no guhunga none fipate mu bibyo ngibyo. Ariko ajya guhunga we yavugaga yuko abona amerewe nabi mu kazi ke, yabonaga sekirite ye itakirasi.
Hashize hafi mwaka iriya katedrali y'i Nante abayisenga agerageje kuyitwika. Icyo gihe
oya, si ukugerageza yarayitwitse rwose.
Yarayitwitse bikimara kuba nubwo bwose uyu munsi mwihanganisha abakirisitu ba katedrali ya Nante, kuki icyo gihe nta kintu mwavuze?
Ekute, nuko nakubwiye hari ntuza de la kontari. Hanyuma rero kandi noneho hari gutwika katedrali no kwica umuntu. Ibyo bintu njyewe ni nk'icyo nakwita yuko amazi nyine yari yarenze inkombe.
Hashize umwaka urenga abayisenga bamwitiranya n'uwatari we, bamwandikaho ibitari byo, bavuga ko ari kadogo kandi uvuga ko atigeze abawe. Kuki nk'umuryango mutagiye hanze ngo muvuge yuko uwo bavuga atari we, muvuge neza abayisenga uwo ari we nyirizina?
Ibyo bintu twari twabihaye ndagije Imana ngo abituvuge, kandi yarabivuze, kandi ibyo yavuze nyine avuga ibyo twamubwiye nyine.
Kugira ngo agere kuri biriya bintu musanga ari iki cyabimuteye, mubona kura hari ikintu mwabonagamo cyari gutuma ashobora kugeraho atwika kiliziya ndetse akanica umuntu?
Inzira zose yabayemo, ntabwo yavuye mu Rwanda ngo agende ajya mu Bufaransa. Hari izindi nzira ndende yanyuzemo mbere yo kugera mu Bufaransa. Nahagereye mu Bufaransa nta kontakite twakunze kugirana nawe. Aho rero kujya kuvuga ngo twara nk'ubu njyewe ndi hano mu Bubiligi, iyo ajya kuba nka hano mu Bubiligi yenda akaba ari umuntu nashoboraga navuga nari mfitanye kontakite nawe, yenda nashoboraga kuba navuga nti nabonaga afite iyi komporutoma. Kuva yagera mu Bufaransa ntabwo nigeze mbonana nawe, ntabwo kubona navuga ngo uyu muntu ngo ndabona ntuza afite za komporutoma izo spesiyo.
Nk'umubyeyi yakimara gutwika kiliziya, ntabwo wumvise ikintu kikujemo ngo ugire uti reka mpamagare mwishywa wanjye mubaze icyabimuteye?
Ntabwo nigeze mvugana nawe.
Nicyo nakubazaga, ntabwo wigeze ubyifuza?
Ntabwo nigeze mvugana nawe.
Nk'umuryango ntabwo mwagiye hamwe ngo mwicare mwibaze muti tumuhane gute tumugarure mu nzira?
Reka urabona nyine icyo bita umuryango mu Rwanda, yarafamiye directe, yarafamiye elargie. Umuryango we rero mu Rwanda uko bameze, afite n'abavandimwe bandi benshi ariko nta kontakite mfitanye nabo. Umuryango we ndavuga ntuza sefrere sese, nta kontakite mfitanye nabo kuvuga ngo twaganira ku by'abayisenga ngo tube twavangira ibintu bimeze gutya bimeze gutya.
Nk'uhagarariye umuryango, urifuza ko abayisenga yaza arenganurwa n'ubucamanza bw'Ubufaransa?
Yifuza gusa ntabwo ari byo twifuza ahubwo nibyo twizeye yuko ubucambanza bwaho buzakora akazi kabwo bo bazakurikiza amategeko kuko amategeko ameze nuko babona rokayi imeze n'icyo kintu nyine twizera twagombye no kureka abantu aho kugira ngo n'abantu bakomeze bajye muri za spekulasiyo ahubwo bari bakwiye kureka nyine ubucambanza nyine bukazakora bukakomeza bugakurikira iyo kazi.
Joseph Murasampongo ndabashimiye cyane kubwa aka kanya muhaye Ijwi rya Amerika.
Nawe ndagushimiye.